Africamusic.com Lipina Zambung.
Ya recorder for Mwengo Zizo. Yo King Gary Chase Boy alongside Denny Z. Esimane ufumani
niwe na wazima luizi mali lato mani.
Esimane kele uchasa
kiwe na yani lato usone la kuzima baby. Nani wana kifoleva kupolaka baby. Wazimane kuli wana uli kupolaka Sona kupons kono iso ndanga Misi amo mali lato. Nge wena kwa jeni nifumani usio kipuresha
usio kipuresha. I love you for good to notice I lata lata. Akuna eli lata marifa siku fita. You could be a word to I just you gonna choose you. Nivata kukugeta ni ise fasiva. Kami hupulo ya kachwalefa nivata kupeta. At least you want to do kwa mbeta. Na kusepisa kuri ausanyanda. Ufuma nindolume ya kakuye melo mandwa. Kuluna alusi yangi fanganda. Nisaku natafela nishirika keri konda. Yeni kucheza kona ya kami hupulo.
Kari niwe na wazima luwezi mali lato.
Skongo super ninja ziki Sajo na kuvona
kiwe na yami lato usone la kuzima baby. Nani wana kifoleva kupolaka baby. Wazimane kuli wana uli kupolaka.
Sesheke presidente
Sona kupons kano iso ndanga.
Strong beat is a new beat
lato. Inge wena kwa jani nifumani.
Fumani
Kousi yoki puresha uli kupolaka baby.
Wazimane
kuli wana uli kupolaka.
Sana kusiana antare mama mila ni wona fela wena. Naziba kule neba kuna tema kona. Kona inge buna ufumani muna ya kukona. Kusapu mafela neti wanibanga. Au swani ni magelo baba mbaba chichanga. Ki one month fela hey. Aliopa zola kuta kuwona unanu zika kanga. Inge kuwena ani utu ni lukato. Nazusaka ufela yoni sweli mwapokoto. Anitari mafela toto hao tumeto. Wena uwa lasti basali mafeli le kipeto.
Niwe na wazimu
kuwefa mutu mwape. Esimane ufumani
kiwe na yani lato usone la kuzima baby.
Esimane kele uchasa
Kulatela usi uhali loba lakiwe na yeni lola. Uli cholo cholo mponi ya siloko. Inge kuwe na baby hani uvo ni uloko. Wena nina baby kituye tuye. Uvasi eva oneke wagulele. Nivashe mivaka baby bakulata. Usi vila heli nika kunyala kwa pata. Lato laka kuwe na lina kufela. Nekele ni kunyala hakuna zeka pala. Wena baby luli uli kupolaka. Uni swala swala baby na ikutwala kashata.
Niwe na wazimu
Kwe tukuno Skongo super ninjas
Tweala na kuvona baby. Nani wana kifoleva Wazimane kuli wana uli kupolaka.
Esimane ufumani
Sona kupons kano iso ndanga.
Kela uchansa
Mizi ya momo lilato.
Kiringa
Nge wena kwa jeni nifumani. Kousi yoki puresha
Tata J.R. Eo Gaston Josia Kayama Eo Superboy King Master One Guru Biggie K Bizo Boy Ya recorder for Luko Vefa Mutu Mohape.
I'm feeling Congo Super Ninja.
Jeff below running, everything out running, everything out there.
Download it at bongamusic.com. Download it at